jande jeego Adamu e Hawwa nder aljanna. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu faama tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Hande en jaran yewtere meɗen yeeso dow ko waɗi nder feccere tawreta arano indiraɗo fuɗɗorde. En arti en jangi nder tawreta ko nder balɗe jeegon Allah jomirawo tagi kammu leydi maayo e hunde fuu ko woni nder mu'en. En gi'i du nder jande meɗen joɓere no Allah tagiri neɗɗo arano. Allah taganimo ɓandu e ruhu e yonki. E sollare leydi Allah mahiri ɓandu makko. Gaɗa mum o watti ruhu e yonki dumiɗo nder makko. Allah tagi neɗɗo nder nandi mum. Allah watti ɓernde nder ɓi Adama heɓa o hiɗamo. Allah halfinimo muño tokkude mo na wanyudemo, tokkude tilisinoje makko na salade ɗe. Gaɗa ko Allah tagi neɗɗo no hoddanimo kujje seɗɗa ɗe o handi waɗude fadde makko fowtude. Hande en jewtan dow kujje koddiɗe ɗe. Gam majjum bandiraɓe kettiniɓe, en jaran yewtere meɗen yeeso dow jande tawreta. Nder sura ɗiɗi fuɗɗorde en puɗɗan jangude aya jeɗɗi. Dewtere wi'i, Allah jomirawo nyeɗi sollare leydi mahirinde neɗɗo. O fuufi fofango yonki nder buɗɗe kine makko, nden o laati burɗo. Nden Allah jomirawo singi kogol har lettugal leydi Eden, ton o watti neɗɗo mo o tagi on. Dewtere no wi'a en ko Allah siryanake mo kogol lobbul. Inde kogol ngol woni aljanna na kogol Eden. Himɓe gon miili aljanna mo Allah watti neɗɗo arano on no tawa nder kammu. Amma dewtere holli en ko ɗo nder duniyaru ngol singa har lettugal tawte nder leydi Irak handen. Dewte annabiɓe cendi hakkunde aljanna bi'eteɗo kogol Eden gonɗo dow leydi e aljanna gonɗo yeeso Allah nder kammu. Nder ayaji garoji dewtere wi'i, Allah jomirawo funni dow leydi leɗɗe iri-irije boɗɗe e darɗe e belɗe nyamede. Nden caka kogol ngol o watti lekki mburnam e lekki andal ko wooɗi e ko boni. Nder leydi Eden maayo gom no wurto gam yarna kogol ngol, illa ɗon ngo sendi cendanɗe nayi laatiɗe maayoji. Allah jomirawo adi neɗɗo on wattimo nder kogol Eden gam o rema ngol, o hakkilo e maggol du. Ndenne eɗen gi'a no Allah waɗirani neɗɗo arano on nokkure lobbere to wawi wurude nder welwelo. Allah wattimo nder kogol lobbol kewgol leɗɗe dimoje ɓiɓɓe lobbe, belɗe darɗe e belɗe nyamɗe. Nokku fuu to Adamu daari, gite makko no gi'a ko wooɗi, noppi makko no nana jim pooli nder leɗɗe. Omo foofa hendu piindi kewndi nder kogol ngol. Allah hokki Adamu hunde fuu ko o haaja. En jangan du ko Allah nder wodde mum halfini Adamu gollal lobbal e koyngal. Allah hokki Adamu gollal ngal gam holludemo ko omo handi waɗude goɗɗum. Ko ɓuri wodde nder kogol Eden woni Allah e hoore mum no wara nder maggol wakkati naange feewi gam o haalda e neɗɗo mo o tagi nder nandi makko on. Ɗume waɗi ko Allah no wara no humpito neɗɗo on? Allah no waɗa ɗum gam o tagi neɗɗo heɓa o heɓa kawtal e makko, o halda e makko, o wonda e makko faa abada. Jonin no woodi ko kanduɗen faamude dow kogol ngol Allah watti neɗɗo on. Hakkunde kogol ngol Allah singi leɗɗe ɗiɗi goduɗe maana mawɗo. Lekki gooti no indire lekki mburnam, kiito no indire lekki andal ko wooɗi e ko boni. Allah singi lekki mburnam nder kogol ngol gam miccitinde Adamu ko Allah no hiɗi neɗɗo heɓa mburnam makko dumiɗam ɗam. Har ko ndarta lekki andal ko wooɗi e ko boni, Allah singiki gam o ndara anniya Adamu. Kettine ko dewtere wi'i, Allah jomirawo hokki gorko on tilsinore nde o wi'i, aɗa wawi nyamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol fuu, amma a nyamata ɓiɓɓe lekki andal ko wooɗi e ko boni. Nyande nyamuɗa ɓiɓɓe makki, tabbitina ko a maayan. Ɗume waɗi ko Allah haɗi Adamu nyama ɓiɓɓe lekki andal ko wooɗi e ko boni kin? Gam Allah no hokkira ɓerɗe ɗiɗi na? A'a, Allah hokkata de buita kaden. Allah wi'ete jeddudo der dewtere senine. Allah wi'i Adamu, ada wawi nyamude he ledde de fu selekti goti tan. Tilsinore nde no tiidi naati da. A'a, Allah der moƴƴere mum hokki Adamu hunde fu ko o haaja gam o welna. O haɗaymo ko wodi fu. Amma Allah der muyde mum si ake Adamu ko hoyi fa o holla Allah ko o mo hiddi tokkude tilsinoje makko. Hanono jomirawo haaliri dum der dewtere mum. Kiddo kam fu no golliran haala am. Neddo fu mo hida kam gollirta haala am. Allah no hiddi darude seni Adamu no hiddi mo fa tokka tilsinore makko worre. Allah tagay bi Adama hano jamdi ndi wala hakkillo. Di milatako. Amma Allah tagi neddo mo hakkillo mo bernde bawudo subnade hoore mum seni o mo hiddi tokkude Allah na o hida. Allah halani Adamu ko hewtotomo wakkati o nyami lekki kadaaki kinna en jangito ko dewtere Allah wi'i. Allah wi'i Adamu a nyamata bibbe lekki andal ko wodi e ko boni. Nyande nyamuda bibbe makki tabbitina ko amaya. Denne Allah famini Adamu seni o murti e tilsinore makko dum waddam mayde. Amma gam Allah no hidi Adamu o famini mo der hala labuka o wi'imo Adamu seni a murti he am amayam gam no tilsi ko gadowo hakke fu maya hano no wi'ira der tawreta am cenido. Tawte odon yama ko e modon dume woni hakke dewtere wi'i hakke fu no murtol e tilsinore Allah. O nyare fu no hakke. Anduɗo wadude ko wodi se wadai wadi hakke. Hakke woni tokkude lawol hore mum. Hakke woni yeddude Allah. Dume hewtoto wadobe hakke to Allah. Dewtere wi'i jobde hakke woni mayde. Gado hakke fu no maya. Denne dume woni mayde. Himbe gonno milo ko mayde woni neddo wala don neddo anda fuyi. Amma seni en golliri dewtere annabibe en paaman ko hana dum woni maana mayde. Der dewtere har fere mayde woni sedude. Mayde woni sedude he mburnam. Wakkati Allah wi Adamu a nyamata bibbe lekki andal ko wodi e ko boni. Nyande nyamuda bibbe makki tabbitina ko amayan. Dume Allah woni no wi'a Adamu nyande nyamda bibbe lekki kadaaki ki amayan. Maana majju woni a sedan he am. Seni a murti he am a hebata kautal he am kaden. Mi cenido mi wawuta wondude he himbe calibe tokkude lawol am. Mi riwi Iblisa he malaikaabe yeso am wakkati be ngaduno hakke. Andu mi riwete se a wadi hakke. Seni a nyami he lekki kadaaki kin banduma fuddan nawude fa maya. Maana mum woni ruhuma seeda he banduma. Dum hantay du gam se a murti he am banduma mayan. Amma du ruhuma no yahan nokkure ne tagumi gam Iblisa e malaikaabe mum. Ton a seedan he am fa abada. Denne en gi'i ko hakke no rimana en kujje tati bonde cedoje en he Allah. Arande ni ruhu e yonki meden no cedan he Allah der duniyaru. Kaw woni en kebata kawtal baa gotal he Allah cenido gam hakke berde meden. Didabere woni ruhu e yonki meden no ceda e bandu meden nyande mayeten. Kaw woni bandu meden no mayan ruhu e yonki meden no potto an Allah. Tatabere du woni ruhu e yonki meden e bandu meden cendete he Allah buge der bundu hite. Seni en golliri bawde hala Allah. Denne dume woni mayde der hala ngota mayde woni sedude e Allah jom burndam hakke no senda neddo he Allah latido wuddu burnam. Allah no cenido o jabata hakke yeso makko gado hakke no nandi he lical lekki ta jangal. Dume wadata seni lical ngal wala he lekki kin lital ta jangal ngal no wurina a ka koli din njorata wakkati mun da amma di puddan daylude non dum worri se en gita e lawol ngol Allah firtani en gam jaful hakkeji meden. Odon mila ko odon buri amma Dewtere no wi'a ko yeso Allah o maybe. Onon o maynobe gam sabbu gacceji kam he hakkeji modon. Hakkeji mon cendi on he Allah modon. Gam sabbu hakkeji mon Allah woddi on o tottiti he modon. Odon nandi he litel bugangal Yasin gongal no yora. Gadumum ir litche de kawrete de patte nder hite de mbule. Litel ngal wala he lekki hantata fuy ngal rimata du. Hano ni jom hakke nandi yeso Allah. Jomu wawta wadude ko weli Allah gam wala kawtal he makko. Kanko lati do hano lekki gongahi. Wuddu mburndam gongajam. Ko hoddani jom hakke woni kite. Amma en jetta Allah gam derde wetere annabibe o famini en no mbawirta latade dartibe yeso makko. Der yewtere meden warore en jangan dow no neddo tabbitinirta ko hakkeji mum jafama. Fadde meden hantude miden ngidi jangen ko hoddi der sura o. Dewtere halani en ko Allah tagi debbo arano. Kettine Allah jomirawo wi'i dum woda gorko jodo fere mum mi wadanammo ballowo nandudo he makko. Allah jomirawo danni gorko on dongol luggungol. Wakkati mum Allah itti gi'al weccu makko gotal den horri tew ngun nokku mum. Den o wadiri debbo he gi'al weccu ngal o yarimo to gorko on. Gorko on wi aha jonkai o won gi'al dungal yam tew yungu tew am kanko indirte debbo gam he gorko o itta gam majjum wadi gorko no acca abbum he innum gam hauta he deekum dem be lato bandu worru gorko on e deekum be fuudido teru be gonno amma dum semtinaaki be denne en pami ko to Allah bangal yuwi Allah tagi gorko e debbo gam be mbaawa gidondirde hawtude mburndam mabbe hebude baade teddinore Allah. Allah gidnodo Adamu e beldum makko o hokki mo moyere lobbere de kiyo. Allah no hidi Adamu hida deekum hakkilo he makko hidamo hanono o hidiri hore makko. Allah no hidi heba kawtal duumingal he tagabe dido be. Allah no hidi de anda dum be ngida dum be tokka dum wakkati fu. No wadi ko nyande jega bere Allah humni tagol mum. Kettine ko Dewtere wi'i. Allah ndari ko taguno dum fu. O hi'i ko dum wodi. I dum wodi sanne. Hiri weti dum lati nyalande jega bere. Ni tagol dow e lei e koni der mum fu timminira. Allah timmini golle mum fu. Den o foti nyalande jedida bere. O barki dini nyalande jedida berende. O wartirinde fere gam hore makko. Gam der mayre o foti der golle tagol makko fu. Lume wadi ko Allah foti nyande jedida bere. O tampuna? A. Allah tampata abada. Dewtere wi'i Allah foti gam uhumni golle makko. Ko otagi fu wodi sanne. Gam majjum wadi o darni golle makko nyande jedida berenden. Dum wadi du ko yeddire no wodi balde jedidi bandirabe midon jetta on gam wakkati mu gattudon kettinidon men der yewtere meden warore se Allah jabi en jangan no hakke natiri der duniyaru seni odon godi jamde do ko janguden handen bindanemen do lawal dartinaku sudu letriji go'o bolum jego'o joy nyame Niger. Allah barkin on hokka on bawde milade no wodiri do ko Allah wiido jobde hakke woni mayde amma mojjere Allah woni burnam duumidam.